Yeah. It's about time. Back to the roots. Hardship survival. My rival. Back home. You could survive. Stay alive. Alinisho ilianza jua love na best yake jua bali kwa happy tu kiasi juu chali yake alikuwa fa ilianza tu na kinywaji ku flash matot kadha sikutaka kwake alikuwa maji na jua kwa fiala anadai anaisha hataki kufika stage wanakata unaenda se unaenda wapi tujaji bamba hata yesi dube akua laki ndio maana wamempata kwa mkasubu ya kumbuki na hiyo story achakata kuishi life kiu movie akitaka anapata akisota ana janta na kuokoka anawaza ndani hata kuchange but raha zake zinamkataza ndoto yake ni kupata range do haraka anaitaka say ashafi kofe juu hii life anawaza atafanya what it takes juu hii life ataacha it's never too late tukichelewa unakata ukianguka kuna backup mzee asi unajua
Ati opposite ya kusema siku njema maybe uonekana asubuhi na mapema maisha chini ya jua lazima kuhema Juliani ya kadai manga iko sister kamua kumalaya juma haga iko it's all about the good and the bad ain't the bad jua lizaliwa ghetto na nalaji ya skuma maisha ngumu kuyaskuma kutrai kushika ground kama puma kutrai biashara na biashara ya jua kali ndo meja kufanya biashara ya simu na customer ndio mteja ange live in a life in a to Texas he needed to live like the Texas could drive my Lexus imitations za kukundenja ka sound kundenja kubadilisha kisidi changer akijidai number 1 class but backbencher at 60 bottom nikakuweka kwa tuk tuk chrome haizi feel at home life waga nijani na hii dai sha chrome saizi na feel at home na vile life in a to Texas
tunaishi vile inakuja nika game ya dice wezi jua vile inakuja nani alisema ni raisi na kuingia hatu kuchagua nataka kuwa raisi but jua mwaka wananibagua jua dunia ina mafisi ukiachilia wanachukua ukilia wanapambua nika wana akili ya kishua na hii feeling ni koshua ka una dream na unajua haja gani kuyanua weli sana si unajua
jima maafrika alinisho ni kipon kuflow kambua time ikikam lazima na shine kama jua ati mambo poa ya kumbele na lazima yatakuwa it's time for revolution Ajijua kupata hiki paji Jiganji Itabidi saizi ganji nimeitaji It's time for revolution It's time for change It's time ya kujitambua Time ya kuamua Na vitu lishakuwa